play for the music.
Hey, check this out, boy. It's a boy.
So you know what we do, Apple? Say no.
What we Baba kuwa utakutai, wana takutai, wapo zisakai. Wana zisakai, wazi wapo takutai, wana takutai, wapo zisakai. Wana zisakai, na midayala, na taftaila. Tika shanyalala, na zisakaila. Zimajalala, na taftaila. Natimajalala, na zisakaila. Anasajalala, na taftaila. Una majalala, wana zisakaila.
Pop.